Pengs wa mezidi, pengs kama mimi. Yeah. Nairobi pengs wa mezidi, pengs kama mimi.
Yeah.
Pengs wa kopiti,
yeah.
Pengs kwenye mini.
Nairobi pengs wa mezidi, pengs iyo bibi. Peng hana limits, peng pewa mbili.
Nairobi pengs wa mezidi, pengs kama mimi. Pengs wako fiti, pengs kwenye mini.
Nairobi pengs wa mezidi, peng siyo bibi. Peng hana limits, peng pewa mbili. Yo, peng she has been a fan. Peng anapenda peng. Peng anapiana piana. Peng pedi ana slang. Peng siezi understand. Peng haizi rada sheng. Peng upiga Kenya cane. Peng wa brayo Jonah Ken. Peng wa IG apendaki English za Twitter. Na peng wa Twitter ni sura ndi ana feature. Peng ametulia mwingine ulalamika. Peng unifulia mwingine unianika. Peng ako fiti wera yuliza na die how. Peng na mdishi keja sengine ni guest house. Peng awaitishi fair hawa gana ndai zao. Peng ni fisi tena yehu jamka haimbao.
Nairobi pengs wa mezidi, pengs kama mimi. Pengs wako fiti, pengs kwenye mini.
Nairobi pengs wa mezidi, pengs iyo bibi. Peng hana limits, peng pewa mbili.
Nairobi pengs wa mezidi, pengs kama mimi. Pengs wako fiti, pengs kwenye mini.
Nairobi pengs wa mezidi, pengs iyo bibi. Peng hana limits, peng pewa mbili.
Mini peng wa mapeng, peng wa maplans. Huyu peng akikupenda, huyu peng atakupe. Peng dani ya bands, huyu peng uwanga babi. But downtown ana blend, mini peng ana uradi. Mi washa na my fans, kwenye score mi uchapa 10. Better watch out for your mans, but you know I got my bands. Mini peng na as a swing, celebi la my bling. Mina represent my queens, wana run game on my kings. Peng wa shash na lip gloss, kwenye hotbox ni my fumes. Peng CEO, hapa ni masuti na perfumes. Peng ni kona ganji, cheki pasi ko full.
Yeah.
Peng si pendi mchezo, yeah. Chunga skata tu, yeah. Magoons.
Nairobi pengs wa mezidi, pengs kama mimi. Pengs wako fiti,
yeah.
Pengs kwenye mini.
Nairobi pengs wa mezidi, pengs iyo bibi. Peng hana limits, peng pewa mbili.
Nairobi pengs wa mezidi, pengs kama mimi. Pengs wako fiti, pengs kwenye mini.
Nairobi pengs wa mezidi, pengs iyo bibi. Peng hana limits, peng pewa mbili.
Another Gbedu from NigerPickup.com.